MGM Records.
Baby, say my name.
Buddha's on your path.
Mi nampenda tatizo tu rafiki zake wananipinga. Hawataki mi niwe wake.
That's the John baby.
Rafiki zake wananipinga.
Oh yes sir.
Kwangu walikosa kipi, halichomba simpi, halichotaka pati, mulise wewe. Mpaka kamua kunichiti, tena kanichiti na rafiki. Na rafiki yangu wazanti, hiai wewe. Kwani kwangu alikosa kipi, halichomba simpi, halichotaka pati, mulise wewe. Tena kanichiti na rafiki yangu wazanti. Sura yangu taiweka wapi, hai wewe. Hey mora, nambie kasoro yangu mora. Wanapendwa wenzangu mbora, kwa maana Mungu aliumba wengi, kaja kaumba na mapenzi, ila bila yeye nisiwezi. Kanio bado sana ninyi mosigizi, haukamukila naye mtaka ananikata. Sina furaha au kisa, sina chapa na ngaika. Nisaidie mora, nami nipate kumpata. Kanipata nikajipata kama Koba na Felista, Moon Dixon na Samata. Kama Shaxi na Katoto kwenye balindi ya nipejoto. Nikapeleke moto, nami nipate, nipate. Ata kato, 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 katoto, katoto. Nipate ata kato, 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 katoto, katoto. Nipate ata kato, 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 katoto, katoto. Nipate ata kato, 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 katoto, katoto. Katoto ka elfu mbili nyuma kama na wili hatari, kakitingisho mawili, hey, hey, hey. Minataka tuishe wawili na sili akanikatili, anajua nishambiki mwenyewe. Ushikiwa akili na doge twali joza, sikuwaza sikufikiri kazi kuzoni. Nampenda tatizo tu rafiki zake wananipinga, hawataki mi niwe wake. Minampenda tatizo tu rafiki zake wananipinga, hawataki mi niwe wake. Niliwakosea lipi labda kukosa na kawaida, labda ungekuwa Mungu ningesema sijafanya ibada. No, mi mtu wa mashada, sina hata sendo raba. Akipata ujumbe labda rudi nyumbani, aje kuwepo za roho. Visinga ni mzingatie, gharama ni mgharamie, bado wananipigie. Haiwezekani kachuchu wachuchume, hadisi wanadisie, mini umie mwenyewe.
Nimeambiwa karuka mbo, karuka kado, mwezako na nyego yumo. Karuka kifo, ngomado, karuka kisado, karuka nando. Kuruka na show, inataka ro, mwana nyuma rama lakino. Kuruka na tango, aina soo, shariti tumwage umo umo. Karuka na blandi, karuka na landi, karuka na mangi, karuka kwa mengi.
Akujua nimemwekezi ya vipi, nimlete warambeshi, nikifanya planketi, nikifanya kama koti. Hai wewe, mwaza kenisha vilivu, najua nina vivu, kaniachia maumivu mwenye. Gaga tulikonga nimlete, mpoke poke, shimeji kama wote, wana mpenda penke yake. Saa kwa nini aniache, nakaniache mpweke, kisa rafiki zake, umemshika akili aondoke.
Mina mpenda